Rap za meza inakoma 2015.
Tuliba mani Tuliba tabu.
Solmans to the beat. Luka Fondi muzikukurandi educated.
Yo champion.
Attention. Muchibuka kaloli, muchalo crested crane. Takiriza fuka feri yango natural breaking your chain. Be careful what your friends about what happened breaking your brain. Luka flom planting za mochea. Nancy manya ni meruka in too much rain. Luka flan yu miranga father mirungu sa kuchututi kawaini. Tu Uganda chinyuma na bagamba. Ken kute ku microphone oro Kampala girls are mine. Bafreka rapa deba tu ogani la kamba tuzeko land mine. Nedila kumbo gani la kabiro kunsomoza. Echite kupaira shini na paraffin. Polo mba defendi nga dorofin. Eka tulika wanga kuoro queen. Kano kasengeja. Briana nagira tatamo kula giwa kutere fine. Riko majuite ndi muzibu. Wena kwa kubazira inja koze sa sign. Briana gala pato nangi jangu chili fine. I'm a musician not a politician. Nuri sana mundi mu campaign. Echitu fichiri ndi. Rappers are moza inakoma 2015. Yeah. You can't compare them in a zanga ziriko mdalasini. Chana kunyo talent zandi bade kuchati ziri mkofi. Rest in peace. Like a Mose Dan, Michael Jackson, Sound Master, Luka Flow, Uganda. Kampala our generation. Abakazi ba Uganda bari big na nikangezeka be Cameroon. Echipana njagala Black Magic sagala canon. Abatamanyi Luka mkuleno masumesa kuruba one noni. Kwa kura tumanyi studio mu ya felony. Jita records mwe kutezi no line. Kasiwa nto sano na kanuaji. Wafe tuwa kura tukosesa esi tuwa kwa mafani.
Tuliwa mani. Teba tusabola. Tuliwa tabu. Machintu chino. We are champions. Tuliwa tabu.
Life ya chuka, newi kama suka. Ntambula ntude, nevu kamu kamotoka. Just remember those days ama guru kukapete uruba kubloka. Mutantani sudi ya nyama Christmas na lusoka. Chayu wange watson nangu, miatogo wa manji visoboka. Besi tita kumugongo, piano mchifuba. Microphone kumwaruka flone ndolo ntoka.
Yeah.
I can't believe in tikati mpangula words mururimi runoreka. It's our time to
sound
master. Luganda, Buganda, Luka Floka wakayeka. Yeah. East or West. Abali ya Dubai muma nane mute waka. Rappers zange zifane ngati nikula kabina flaska. Zena wandika filmi ya Madagascar. Samu sinamo ya soko kurokoka. Teribu ni mwe sikoza kagubeno kwa bloka. Hip hop kazanyo. Bada pava Uganda mba tuzako choka. Bado mba duwaze nomba ruga noone njoka. Aba chana beba chiaye zemba Afrika so ringena zemba kanika.
Masina majua inga tuwa nina muniku. Tuliwa tabu, yeah. We are champions.
Je,
tuliba
Kampala wange zina tumo lugudo lwa chiseka. Luka wanga jude common sense, wabali ya jude nonsense na motherfucker.